better time. Okay. Match your keys. You ready? Your fat man. No till the prop. No till the prop.
Rani, kwenye baridi. Sitaji shuka kama upo kando yangu. Ikishika na amini. Hamna zaidi ya moto fire. Sasita kidali kiuno kintaya. Skin chocolate liana wa ulaya. Umeupige mwingi mama you on fire. Angelina Rokabai. She is from Bunguda. Kwa mama Samia kule Karekai. Girl make I love you till I die. Umitawala kini. Kutamwa penzi la kusiridiki. Nimezama kwa kisima. Chini kina kirefu. Nantalipa mshara. We meneja wa moyo wangu. Doctor wa pressure na stressi. Unanituliza. Unanoka ba baby. Acha ni queen yeah. Oh yeah, it's the way you do me ginger. Cause the way you love me die. The way you do my body. The way you talk. The way you walk. The way you call me papi.
Tonight,
rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
I'm gonna need.